Ke dumedisa bamamedika fela ba radio pulpit lebitso le maatla le pholosa la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti Masengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya Luka 10, re bala verse 25 and 26. Re tla lebelela nako e dumela, re tla bala gape o fitlha fa wena mo mamedi o ka nna e bala o fitlha o 37 fale. Yona e re fumane e balega ka tseleng ke fa moitse molao mongwe a ema a mo lalela a re, moruti, ke tla dirang gore ke rue bophelo jo bo sa khutling. Jesu a mo araya a re, go kwadilwe eng mo molaong? O buisa jang? Ena a araba a re, rata morena Modimo wa gago ka pelo yotlhe le ka mowa wotlhe le ka thata yotlhe le ka tlhaloganyo yotlhe ya gago. Mo verse 33 fale e re, mo verse 33, le re lefoko la Modimo mo teng fa, fela jalo le molefi yo ya re ba fitlha felong fo mme a mmona a mo feta fela, mme mo Samaria mongwe a eta a fitlha fa a leng teng ya re a mmona a tlhomoga pelo. Ke kganye ke rata gore re lebelele morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae ka lebitso la morena Jesu, amen. Momamedi a ratagang, ke rata re lebelela kganke e mo ya Redeemed from Curse and Poverty. Mo re bona gore morena Jesu Kriste o tlile go tla gore golola mo dithogakong le mo bofumeng goba mo bodiding mo re badileng mo teng mo. This is the title e ke rata re lebelela mo letsatsi la ka jeno. Now go na le monna o na na le ditšhelete a badile le molao. O tla go morena Jesu o mmotsisa gore a ireng gore a be le bophelo bo sa feleng. Nna a sena bophelo mara a na le tšhelete, a humile ebile a tsena le kereke. Mara lentswe la Modimo le tlhalosa le re a tla go morena Jesu Kriste a tlo batla go itse gore a ireng gore a be le bophelo bo sa feleng, ka gore nna a se sona a batla go netefatsa. Now her molaetsa gore ka bokhutshwane re ka bolela ka tsela in Christ, mo go morena Jesu we are redeemed from curse and poverty. Re kgolose he re le mo Kriste, re kgolotse mo dithogakong. Jesus went there, bala Galatians chapter 3 verse 13, re kgolotse mo molaong, mo thogakong ya molao, re kgolotse le mo lefung le bodidi. And gape morena Jesu o re kgolotse a re fa ditlonolofatso and are called to demonstrate God's love. And morena Jesu o tlhalosa mo lefoko la Modimo le re tlhalosetsa mo gore dilo tse tsotlhe re kgolotse mo go tsona, re tshwanetse gore re tletle re bonagantse lerato la Modimo le boutlwele botlhoko. Mo verse 33 fa le bolela ka boutlwele botlhoko gore mo Samaria a mo utlwela botlhoko, re be le kutlwele botlhoko go those in need. Ke kgang e re le re bonang fa. Now lefoko la Modimo le re bontsha mo gore nako nngwe o tlhaka o kopana le dilo mo bophelong. Have you ever felt trapped in a cycle of poverty and lack? Go tlhoka dilo tse dintšhintši fela with no way out, o sa itse gore o tswa jang mo go tsona. Monna o na le spiritually he was poor, but materially na na le ditšhelete. And then e re mo re badileng mo teng, Jesus encounter, o ya go Jesu wa gololang wa fang bophelo, o mmotsisa question. And re bona gape le mosamaria. Mosamaria motho o na wetse mo direng, o na kwetse mo ditsotsing a le mo tseleng. Bible e tlhalosa e re e bontsha gore the devil is ke tsotsi, is a robber, ke le madimone a gae ke dikebeka tse gobaditseng batho ba bantsi fa kgakgakgang e re lebeletseng. Now ke tshwantsho se morena Jesu a se fang fa. And then lefoko la Modimo le re bontsha le re he, go a tla molefi, batho bana ba ya kerekeng fela bjalo, molefi a tla foo le moporista, batho ba tsenang kereke ba mo feta fela motho ba seka be ba mo thusa. The statement is, in Christ we are redeemed. Jesu Kriste o tlile gore golola mo madimoneng, o tlile gore golola mo dikebekeng tse di thomileng pele ko moyeng. Di etsa gore mo moyeng wa gago, if moya wa hao le gore ga o a golagana le modimo o ra gore ga o a golagana le lefa the inheritance ga o a golagana le lehumo le Jesu Kriste a boletseng gore Paulus o bolela ka yena gore in Christ re na le dilo tse tsotlhe lefoko la molemo le re mo we are called to demonstrate God's love and compassion to those in need ga o fumana dilo tse o le mo Kriste o tshwanetse gore o bontshe lerato go bao ba ditlhokang now verse 25 and 26 the curse of poverty fale bana ka here bolela re Jesu Kriste o tlo tsholla madi a ha re rekolla gore ntsha mo tshotlegong e re neng re le mo go yona go simololang ka moya the rich young ruler's question are go batla bophelo fa a ka ira jang sell everything Jesu a rekisa tsotsotlhe o tle fa o ntsha le morao the curse of poverty hape mo re bona gore ya motshwara kgang ene le mo moyeng wa gae ga a lebelela mahumo a gae a palela go tla morena Jesu mare bona the other person file the good samaritan ka mantse a motshwatsa re change re tshwane le the good samaritan wa tlileng fa le a utlwela monna o botlhoko wa mo fatso tsotlha mo tseya mo isa kwa le a tlhapisiwa mo tsenya kwa mpatela ka ditšhelete tsa gae Jesus came gore re tletle re kgone gore a re patelele go le kgotha kepe ke lefelo la gore patelela melato ya rona gore tletle re kgone gore re be le bophelo the Levites ba bomfetile fela bjalo but the good samaritan the neighbor lefoko le la rata modimo o rata le wa geno jaaka go ithata fa le mo veste re bona gore ga ka kgona gore a rate motho ola le ga na a e badile but redeemed from the curse Jesu Kriste mo verse 36 and 37 ore moagisane wa gae ke mang who is the neighbor here more ba dileng mo teng the question which is of the three ke mang wa ileng moagisane wa gae the answer is the good samaritan tshwanetse gore re tshwane le the good samaritan Jesus came here gore a tlo re bontsha tiro ya modimo ya lerato la modimo re demonstrate lerato la modimo ke rata go rapela lo wena mo mamedi ya rate hand the application is then demonstrate bona gantsa lerato la modimo ska bulela ga lerato la modimo le bona gantse mo bathong ka ditiro we are called to demonstrate God's love and compassion le botlwele botlhoko ba modimo to those in need ba the soul said la tlhagileng tso tsotlhe di tlhoka rona re tletle re khone gore re o bantsha ro ka madi a morena Jesu ka e fangkgedi re ba ntshe mo ba leng mo teng ba tletle ba kgone gore ba fumane bophelo setshwantsho sa mosadi ola wa motlholagadi the widow mo First Kings chapter 17 verse 8 to 15 le re a dumela mme modimo a mo fa abundance so ke rata go rapelela gore ga o dumela lefoko le gore modimo a o fetola o transforme a o fe abundance gona jale ka lebitso la morena Jesu modimo ke rapelela mo mamedi modimo wa rona e mobe dira di sa motlhasetse di mo tsetse tso tsotlhetsana le ntsona a tlhoka le bophelo ke rapela gore a buele go wena ka madi a morena Jesu gona jale ke kopa tsotlhe ke dumela gore mo filetse gona in Jesus name amen.